The pipe on the power.
Swali na julisi na jipu. Mimi mugonjwa wa mapenzi, ninatako ni tipu. Nipe penzi moto moto, mini koredi bebe. Sasa natamani nioneshe mapenzi ya kweli bebe. For your love, nakukio bela for your love. Unataka nini baby love? Nifanya tena nini my lover? T'es mon bébé, t'es mon amour. Nitakufata
Corazon,
baby wanna my mama.
Corazon,
baby wanna my boo.
Corazon,
every time nitakufata
Corazon.
It's only you, la vida loca. Wewe wengine ndota Mubuzi na sara nafa. Was my baby, you my savior, yeah. Baby, que toi. Baby, baby, j'avais que toi. Baby, I love you, baby, where you don't mind. Baby, give me peace of mind, darling. Anytime, yongo, bonye, mona, fire. Yongo, fit the moon, stungora, banga. Wewe ni wa moyo so malaya. Yeah. For your love, nakokyo bela for your love. Essence aku isi for your love. Ira mjo senza vikore my lover. Timo namu. Ahuzaba ni unzaba
Corazon.
Ahuzaje ni unzaja
Corazon.
Inchuti zawe kazi zo zanje.
Corazon,
bebe, nitakufata
Corazon.
Na unaja na kujanje
Corazon.
Marafiki zako ndo rafiki zangu.
Oh,